Yeah, you know, even the beast falls in love sometime. When it comes to the matters of the heart, there's nothing you can do about it. So this is dedication to you. Okay, excuse me. Yeah.
Baby boo, ni mapenzi tu. Hakuna mwingine maishani ni wewe tu. Vile unatapa sama kila saa inabaki nimekaa nipaki nimezubama. Na hii ni kweli ma, misikufichi ma, hii ni mapenzi kutoka kwa roho ma. Ningependa kueleza jinsi umenifanya nikakupenda, ndio ninasema you're my only strength, you're my only weakness, you're the kind of girl I want to be seen with. Niwe wako wa milele, tupendane paka mwisho, tukaenda tupendane, cause it's you I wanna spend the rest of my life with. Nataka tuwe na family ya mien. Nataka tuishi na we pamoja. We're all together forever and ever. Ya si mimi na wewe, na ni wewe tu, wewe mwenyewe. Hamna mwingine anafanya ni kreki. Hamna mwingine ananiita baby. Hamna mwingine maishani mwangu kwa roho yangu. I promise I'll always be your baby. So let me explain to you loud and clear, cause I love you baby and that's why I'm here. Nitafanya everything to make sure you're happy. Nikupe moyo wangu, nikupe some good loving. Nikupende venye ulivyo na roho safi. Na nihakikishe pendo letu liko wazi, cause it's I wanna spend the rest of my life with. Nataka tuwe na family and men. Nataka tuishi na we pamoja. Grow all together forever and ever, cause
I wanna spend the rest of my life.
Napenda anything and everything, all things about you ma. Minapenda yo tattoo ya flower. Minapenda smile yako ya power. Minapenda unavotembea ya visawa. Minakupenda tu na tena sana. Minakupenda tu na tena sana. Na tena, na tena, na tena. Cause it's I wanna spend the rest of my life with. Nataka tuwe na family ya mien. Nataka tuishi na we pamoja. We're all together forever and ever.
Boy Big Ben and Sinai Pay Tande, bringing you closer and closer with you. It's a homeboy's product, shizzle.
Yes.